Imana nyirijuru n'isi wowe ushobora byose warakoze kuturinda yabataruye bari mu ruhande rwacu abisha bacu baratumiza bunguri tukiri bazima ntidufite icyo twaguha uretse kugushima.
You deserve it.